Yo, sin la pengevole, en Pristone, yo.
Yena san pete kitara ngoku ndijinja mabala. Khalisa nesiphalaphala, uqambele konqu yoqina ebhaya. Bhura ezweni yakhala kodwa nqunqanga netswele. Bhura andifuni nokata ndiyiba khulu ndinqwela.
Ezwezi kucinge nedlala nokwenza loo nto ndimdala. Abaninawa bawunibhifuzwa kala kodwa ngesihlunu libala. Banazwakala le nto angoku ndiqala xa kungoku ndiliqala. Ndiyiba khulu ndiyibhura enolayini qha ungacinga ndibhala.
Ezwezi ithi ndiyicrash kutsho iwezi right. Andisaphole man no rush sukubaleka loo hash. Andibhethi ndisifihlile isipatshi khalisa iweyi eqonce ebhaya. Emonti naserhafu I'm high kodwa andiphafi. Ndiphezulu futhi andikazutyhafu noba ndingawa ndizophinda ndiphakama. Amahate kungqono anqam ndithexu kodwa soba ndifumane. Mna ndithandaza ukuxophilayo ndiyabayeka abacinga ndibhala. Ndibakhulu ndikuxelela ivari funa imali idlala netrans. Vili success iyandikhwazi ithi flash iza ngapha. Namaphupha ndisakwazi nolala hlala ndiguma ndiphezu kwelayini. Kuyaqhuma xa ndikhona kuyacaca futhi umlilo tshintsha isimo tshintsha impilo khali cimi fane ziweya ndisakwazi nolala. Yena sendiphethe igitara ngoku ndijinja amabala. Khalisanesiphalaphala uqambele qonqu yoqina ebhaya. Bhura ezweni yakhala kodwa nqunqanga netswele. Bhura andifuni nokata ndiyiba khulu ndinqwela.
Ezwezi kucinge nedlala nokwenza loo nto ndimdala. Abaninawa bawunibhifuzwa kala kodwa ngesihlunu libala. Banazwakala le nto angoku ndiqala xa kungoku ndiliqala. Ndiyiba khulu ndiyibhura enolayini qha ungacinga ndibhala.
Ndiyamna ke ndiyibhude nokholo ndiyathandaza ndiyaguga ngedolo. Ndinepeace andinzono andifuni itsheringenamkhono. Apho ndihamba khona ndishiya isilolo akusafani noko sekungcono. Andisakhali ngencumo kokoko lasezweyi ndincomo kokoko. Kill shows ndiyi-ghost ndizifake kwiplane isixhosa. Namasotsha bekurong lasubili ke naye kurong. Yo ndishushe ngathi selishota ngene-ATM ukhuphi nose phethu hasla umeya sejosi bongitshaja kakhulu ngobom. Yena sendiphethe igitara ngoku ndijinja amabala. Khalisa nesiphalaphala uqambele qonqu yoqina ebhaya. Bhura ezweni yakhala kodwa nqunqanga netswele. Bhura andifuni nokata ndiyiba khulu ndinqwela.
Ezwezi kucinge nedlala nokwenza loo nto ndimdala. Abaninawa bawunibhifuzwa kala kodwa ngesihlunu libala. Banazwakala le nto angoku ndiqala xa kungoku ndiliqala. Ndiyiba khulu ndiyibhura enolayini qha ungacinga ndibhala. Ezwezi kucinge nedlala nokwenza loo nto ndimdala. Bawunibhifuzwa kala kodwa ngesihlunu libala. Le nto angoku ndiqala xa kungoku ndiliqala. Ndiyibhura enolayini qha ungacinga ndibhala.
Woza.